dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric bagira ubusa ukorera mu Rwanda
mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro murumva Eric bagira ubusa basuhuriza Kigali mu Rwanda ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiribanda kuri gahunda ya ndi umunyarwanda ni gahunda yatangijwe ku mugaragaro n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka wa 2013 Ndi umunyarwanda uko isobanurwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda ni gahunda igambiriye gusobanura amateka mabi yaranze u Rwanda akarugeza kuri genocide yakorewe abatutsi kandi butifuza ko byasubira ukundi uko bayisobanura bagamije ko nta munyarwanda wagombye kuba yibona mu ndorerwamo y'amoko bavuga ko yasobanuwe nabi n'umukoroni akageza aho abyaye amahano ya genocide kuviga gahunda ndi umunyarwanda yatangira hakunze kubaho ibiganiro ku bantu bahujwe n'umurimo runaka Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu Rwanda ivuga ko iyi gahunda ya ndi umunyarwanda yatumye abanyarwanda barushaho guterwa ishema no kwitwa abanyarwanda kuruta kuba umwe yakwibona mu ndorerwamo yagatwaga Hutu na Gatutsi kuri inshuro ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi 2018 Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu Rwanda yahisemo guhura n'abayobozi b'amakoperative atwara abagenzi mu mujyi wa Kigali ndetse n'abanyamuryango bayo makoperative barimo abashoferi Mu biganiro bagiranye kuri ndi umunyarwanda komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge irabafata nk'abantu bashobora kuyifasha gucengeza ndi umunyarwanda babanje kwiheraho kuko ngo bahura n'abantu benshi akashati kumwe n'ubwiyunge bwakozwe na komisiyo y'umwe n'ubwiyunge bukaje habona mu 2016 uvuga ko abanyarwanda bari kuri 92 n'ibice 5% bageze kumwe n'ubwiyunge iyo raporo ivuga ko abanyarwanda babanye mu mahoro n'ubworoherane nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ni raporo tutagaruka uko yakabaye ariko mu mirongo yayo migari ivuga ko byibura 95% batewe ishema no kwitwa abanyarwanda 97% kandi nabo bemeza muri iyo raporo ko ubwiyunge bwongereye imibanire 83% nabo bemeza ko bakoze genocide kandi bariyunze nubwo biruko ubwo bushakashatsi bwa komisiyo y'umwe n'ubwiyunge bugaragaza ko abanyarwanda bagera kuri 22% bashobora gukora genocide babonye urwaho hari kandi 27.9% bakibona mu ndorerwamo y'amoko abandi 25% baracyarangwa n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide
Ibereko bitazongera kandi nibirira abanyarwanda ntibusubiza amakino ndabona ateye isoni mubabaro ndabona y'ubuzima n'ibiki
muri iki kiganiro urumva bahuriye mu ishyirahamwe ryo gutwara abagenzi mu modoka RFTC mu mujyi wa Kigali Urabana kandi na komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge isobanura byinshi kuri ndi umunyarwanda aha dutangiranye na bwana Fidel Ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'umwe n'ubwiyunge abwira abakoperative zo gutwara abagenzi mu modoka igisobanura ha gahunda ya ndi umunyarwanda
Thank you.
bwana ndayisaba gakomeza abwira bibumbiye muri cooperative zo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali ko ndo umunyarwanda ari urukingo rw'amacakubiri ashingwa bikorwa ko komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bwana Fidel Ndayisaba yanibukije ko ndi umunyarwanda ari igihango hagati y'abanyarwanda
Yeah. ko kugira ngo hagati ya cyangwa igihango kugira ngo kwara kugira kandi iyo ko ni niyaje kiri
amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika aho turebera hamwe ibya gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Maze kumva uko ubutegetsi busobanura iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda ku batwara abagenzi mu modoka mu mujyi wa Kigali, negereye bamwe mu bagize ayo makoperative yo gutwara abagenzi. Uyu namusabye kubanza kwibwira abadukurikiye.
Banyita Tseman Zay, ndi umushoferi ntwara abagenzi muri rusange muri RFTC ariko iri Jari Warding.
Ikiganiro Ndi Umunyarwanda nubwo akanga warucyumviseho.
Ikiganiro Ndi Umunyarwanda cyagiye gice ku maradiyo nkakikurikirana, ubundi nkakinkabona Ndi Umunyarwanda ku bicuruzwa nk'amabombo, nkabona no ku mashusho nyine aho bagenda bamanika ku makarita hirya hirya no hino ku muhanda. Niho najyaga mbona Ndi Umunyarwanda nyine byanditse.
Muri wowe ugasigara n'iki rero?
Iyo mbonye Ndi Umunyarwanda icyo numva ko Ndi Umunyarwanda, turi mu gihugu cy'u Rwanda, nkubona ko ari ukwamaza ko Ndi Umunyarwanda, nkumva ko nanjye Ndi Umunyarwanda. Gusa ariko nkabibona ko ari uburyo bwo kwiyumva ko umuntu ari Umunyarwanda, ari nk'uburyo bwo gusakaza ko umuntu agomba kumva ko ari Umunyarwanda mu gihugu cye. Mbese nuko nayibonaga, iyo wabonaga Ndi Umunyarwanda nk'umunyarwanda ubisomye numvaga ko yahita yiyumvamo iryo jambo mu mutima we, ati ndi Umunyarwanda.
Tujye ku kiganiro.
Ikiganiro cyo ni cyiza kubera ko abatuganirije basobanukiwe neza inkomoko y'umunyarwanda n'umunyarwanda uko yabayeho mbere y'uko abazungu babaho, umuryango nyarwanda uburyo wari wubatse mbere y'aho abazungu baza, ugizwe n'amako y'amanyarwanda bufite abasinga abasindi abazigaba abacyaba n'ibindi byose nk'uko abantu babizi babidusobanuriye neza ko kandi koko ayo moko arabizi ko asanzweho mu miryango.
Hari imbogamizi wigeze uhura nazo nk'umushoferi utwaye abagenzi ukumva bazanye ibintu bishobora kuba byasubiza Ndi Umunyarwanda inyuma nk'uko ubutegetsi buvuga buti buraharanira ko itasubira inyuma?
Aho ngaho urabona ko njyewe natangiye mu ma transport kera kuri 1998 nari umwana mutoya, ntasubiye ku impamvu nagize nagiye muri iyo transport. Nubwo ko mbereho Ndi Umunyarwanda yari taranabaho, urabona nko muri 1998 ntangiye nibwo u Rwanda rwa ibintu by'genocide yakorewe abatutsi yari kimara kuba byagiye bigaragaraho icyo gihe cyane, ukabona mu bagenzi n'umuntu akarekura igitutsi akagituka nk'umuntu ngo weho wa mutu we wowe usa nabatwa wowe cyangwa kumva umuntu amutotejwe n'undi ati nubundi ukoresha uko kumva ko abantu bagifitemo kwa kwiyumvamo ko indeshyo imiterere y'umuntu bigaragaza amoko yari yanditse mu marangamuntu byari biriho cyane icyo gihe muri za 1998 ubwo nari ndimo nandi umunyarwanda itaratangira ariko ndashima cyane cyane abayobozi bagiye biyumvika batanga ibiganiro bitandukanye na mbere yuko ndi umunyarwanda iki iba babuza abantu guhishyiraho ivangura n'amacakubiri kuko icyo gihe ni ibintu byagendaga bigaragara ko mu byeyi bikiri mu mitima y'abantu bitarabavamo
mu bihe bya vuba byo ntabyo urabona
mu bihe bya vuba
wenda nk'imyaka ibiri ishize cyangwa umwaka utwaye imodoka ukumva ibyo birazamutse
urebye ntabyo ahantu wenda ushobora nko kubisanga nabyo urabona ko dutaha inshuro tuba tugenda tubonana n'abantu benshi batandukanye sibyo ari abo twatwaye n'abo wenda twasanze mu nzira inshuro nyinshi mu basinzi bo ku muhanda niho wenda wumvaga ko umuntu ashobora gusinda kubera ubusinzi bwe akaba yatuka nka mugenzi we ku byerekeranye n'amoko ariko nabyo ntago biri hinshi usanga ari nko mu tubari tw'utujagari ahantu hari abasinzi benshi ushobora kumva bivuga ariko nko mu modoka yacu ntabyo rwose
nka kubaza ikibazo nti bibayeho utwaye imodoka ukumva babiri barashyamiranye bakomoza ku moko bimeze gutyo ubyitwara mute
uretse nanjye ubwanjye wagira icyo ko mbyitwaramo n'abagenzi ubwabo ubungubu basobanukiwe ko nta moko ari mu gihugu cy'u Rwanda icyo barakizi noneho unanabizanye wasa nkaho rwose wivugana ntawagusubiza usibye nuko n'inzego za leta ubwazo zishobora kugufata nk'ubungubu twe dutwara transiporo ntago mu bagenzi dutwara ntago ushobora gutwara abantu 30 bagiye ku kazi ngo wibwire neza yuko nta rwego rwa leta rurimo rushinzwe umutekano usibye n'ushobora kugira disipuline nkeya akabivuga akaba yafatwa agafungwa akabibazwa akabijya mu nkiko mu by'ukuri n'uwabivuga yasa n'ahabwira ntawabwira
ejo hazaza h'u Rwanda mukabona mute
ejo hazaza h'u Rwanda ruzira amoko haba heza bitewe n'ishyaka no gukunda igihugu niba umuntu yavugaga ngo ndi ubwoko runaka wese ndi umutwa akajya kubumba inkono akumva ko umwuga w'iwabo cyangwa ubwoko bwe ari kubumba inkono undi akaba yumvaga ngo ndengo ndi umuhutu wenda ati ndi umucakara undi akumva ko ngo ndi umututsi ngo ndi umworozi ibyo bintu bikaba bivuye mu mitwe y'abantu bishatse kuvuga ko n'uwitaga umubumbyi sibyo agiye gukora atisubije inyuma mu mateka kuko amateka y'icyamujyanaga hariya cyavuyeho aziteza imbere afite urukundo rw'igihugu cye afite urukundo rw'akazi ke yikure muri kimwe cyamusubizaga inyuma kuko biriya bintu byagiye bituma amatsinda y'abantu bamwe yiha akato kazarangira gutera imbere bibe muri rusange nk'umunyarwanda umwana ajye mu ishuri yige atisubije inyuma biragaragara ko hari abana benshi bavaga mu matsinda runaka batigaga bitewe n'amikoro y'iwabo bitewe n'uko adafite ubwo bushobozi sibyo ariko ubu ngubu bigaragara ko icyo kintu niba kivuyeho ubushobozi bw'umuntu ubwenge bw'umuntu buzajya bukoreshwa nta kintu kimwe kibisubije inyuma
ndagushimye ku kiganiro hahera radiyo y'ijwi rya Amerika
murakoze cyane
naraye ndose narose kandi nabyizuze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza
munyarwanda ore
vuye kuri uyu mushoferi sina hagarari yaho nakomereje ku wundi muturage nawe wemeza ko yaje mu biganira keneye kugira ijya sobanukirwa ntahahuriye n'amakoperative atwara abagenzi nawe yatangiye nyemerera ko byamunyuze
ikiganiro cyiza kuba nkanjye ari ibintu nungukiyemo ntari nsobanukiwe mwe nkabona ari mbiza ariko cyane cyane nkaraje mu bibango ndi umunyarwanda isobanura iki nakira kintu uvuga ngo
nubwo akangaye wari wumvise ijambo ndi umunyarwanda
mu munyarwanda ryumvaga kuri radio ahantu abari ibiganiro ariko ahangaha nibwo nsobanukiwe neza nyirizina ku buryo nanyuma yambazaga ati ndi umunyarwanda ni iki nkaba wenda najijinganya ariko nsobanukiwe ko ndi umunyarwanda ari ingabo bose ari n'urukingo cyane cyane urukingo kuko ni ikintu umuntu akushyamo kikujyamo kugira ngo utaba warwara ntanga ndakeka mbisobanuriye abantu nkabiganiriza abandi nabo bakumva ko ari byo ku buryo ibyabaye utakuzongera kuba byatumye tujya bigerana no muri jenoside yakorewe abatutsi
jenoside yabaye ufite imyaka ingahe
jenoside yabaye mfite imyaka 7 gusa nabonaga abantu bagenda bambaye ibintu bitwaje ibintu by'ibihiri n'induru ku musozi gusa uri kubona ari nkiri umwana muto ntabwo nashobora ngo ngende nkurikire gusa ariko nyuma bajya kumva kwa kanaka bahishe umuntu kwa kanaka mututsi ubutu yari abamwishe ariko ndakeka kugeza ubu ngaho tugeze ubu iri jambo ndi umunyarwanda nkurikije nkanjye uko ngana ndumva ewa turi kujya ahantu heza tujya ahantu heza
umusanzu wawe ni uwuhe aho ngaho
umusanzu wanjye ni uko nabwira abagenzi banjye cyangwa se abana nzabyara ko nkababwira ijambo ndi umunyarwanda cyane cyane bambasha kumva ati ndi umunyarwanda nkajya ndarivuga nkabakambaza bati kubera icyo urivuga nkabasobanurira bitewe ku mateka mabi y'abaranze u Rwanda kugeza n'iryo jambo ndi umunyarwanda riza aho twavuye tukazamuka ku mateka ya kera ku bami tukagenda tukagera kuri jenoside yakorewe abatutsi tukazamuka no nahanga leta y'u Rwanda igeze nkajya ndabisobanurira abana cyangwa se abari hasi yanjye ndetse nkanaganiriza n'urungano dushobora kubyumva
bimwe mu bigenda bivugwa bikibangamiye ubumwe n'ubwiyunge hari icyo uba warigeze uhura nacyo mu buzima bwawe umuntu akakureba akavuga ati naka ni naka sinshaka kwicarana nawe waduhunga ubuhamya niba byarabaye
cyakunze kubaho cyane cyane hari nk'umuhungu twakunda gusangira papa we yakoze jenoside ariko yatinyaga kugenda ngo agere ahantu abandi bantu bari cyane cyane nka hano twaba turi ahantu turi gukina n'umupira ukabona yiheje cyane ubu nkabona biterwa n'ukubera ko ise yakoze jenoside bikaba byaratumye we ahorana ni nk'ikintu ku mutima gitusha gutuma atisanzura mu bandi bityo rero no mu biganiro naganira n'abantu cyane babwiye iki ndi umunyarwanda byatumye na wa wundi wagameze gutya afite ipfunwe mbese muri make yibona ko ari umunyarwanda akisanzura
ikiganiro nagisoreje kuri bwana Fidel Ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge yongera gusobanura impamvu z'ibi biganiro bya ndi umunyarwanda nyuma y'imyaka 27 u Rwanda rwibohoye
ikiganiro cya ndi umunyarwanda ni urubuga rwiza rudufasha guca imigozi guca icyaba kiziritse abanyarwanda ku macakubiri byaba kwironda gushingiye ku moko yacengejwe mu banyarwanda n'ibindi byose bishobora kuba byatanya abanyarwanda ikindi kandi ndi umunyarwanda ni igisubizo kuko iradufasha komora abatewe ibikomere n'amacakubiri na jenoside yakorewe abatutsi nk'uko babigaragazaga mu byo bagendaga bavuga mu kiganiro batewe ipfunwe abatewe agahinda na jenoside yakorewe abatutsi n'amacakubiri igihe kirekire ndi umunyarwanda rero ni igisubizo nk'umuti tugomba guhora buri gihe tuwufata si umuti dufata uyu munsi ngo tuvuge ngo turarangije ndi umunyarwanda igomba kuba ubuzima bwacu bikagaragarira no mu myitwarire yacu tukagira imyitwarire ikomoka kuri ndi umunyarwanda igaragarira mu mibanire yacu igaragarira mu kwiyumvanamo nk'abavandimwe abanyarwanda mu gushyira imbere isano iduhuza mu guterwa ishema no kuba abanyarwanda kurusha ibindi ibyo ari byo byose kandi bikadufasha gukomera ku gihango dufitanye tudakwiriye gutatira nk'abanyarwanda hagati yacu twebwe abanyarwanda nk'abavandimwe n'igihango dufitanye n'u Rwanda nk'igobye duhetse nk'abantu bahura n'abantu benshi icya mbere tubategerejeho yuko mbere na mbere ubwabo bafashwa bagahagarara ahakwiriye bagahagarara neza muri ndi umunyarwanda bagaterwa ishema no kuba abanyarwanda bakirinda amacakubiri maze kuko banagendana n'abantu benshi batwara abantu benshi bagashobora gufasha abandi umuntu afashwa n'uwifashije bagashobora kwifasha bakagera heza kugira ngo mubo bahura nabo mubo bagendana bagenda baganira nabo babafashe gutera imbere gukuza ubunyarwanda bugasumba ibindi byose abantu bashobora kwibonamo gukuza ubunyarwanda bikavura abanyarwanda ibikomere twasigiwe n'amateka mabi umusaruro urashimishije umusaruro tubona wa mbere ni intambwe zigenda ziterwa mu bumwe bw'abanyarwanda ni intambwe zigenda ziterwa mu gusubiza agaciro ubunyarwanda ni intambwe zigenda ziterwa mu guheshwa ishema no kuba umunyarwanda kuruta ibindi byari byose ibyo ari byose ubu aho utambutse ubajije umunyarwanda ikimuteye ishema muri iki gihe atewe ishema no kuba ari umunyarwanda kandi ibyo binagaragarira nanone mu mbaraga bigenda biduha ibyo tugenda tugeraho mu iterambere n'imbaraga tugenda duhabwa no kuba abanyarwanda bashyize hamwe abanyarwanda bunze ubumwe abanyarwanda bumva ko basangiye igihugu kandi tugomba gufatanya kucyubaka
ikibazo cy'amatsiko duheretse kuba turi mu modoka hari no mu gihe cyo kwibuka jenoside ku nshuro 24 umuntu yinjira mu modoka ari umugenzi ageze mu modoka atangira kuvuga ati dore byabihuto dore ukuntu byari bimeze aho ngaho bibaye umushoferi abyitwara amate
umushoferi niba uwo muntu amutwaye mu modoka uretse n'umushoferi n'abandi bari muri iyo modoka birumvikana ko umuntu akwiriye gufashwa bakwiriye kumufasha uwo muntu icya mbere aratukana icya kabiri nta kinyabupfura icya gatatu ntaratera intambwe ishimishije muri ndi umunyarwanda uwo rero ni uwo gufashwa uwateye intambwe akamufasha nawe agatera intambwe akajya mbere
hari imibare mugaragaza y'uburyo abanyarwanda babanye 97% batewe ishema no kwitwa abanyarwanda ariko mukagaragaza iyindi hafi 25% bakibona mu ndorerwamo yamo ibyo ngibyo mubona wenda intego ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bizaba 100% nka ryari uko mubibona
n'urugendo kandi n'uguhozaho kuba hakiri ibisigisigi by'abakirebera mu ndorerwamo z'amoko nyuma y'imyaka 24 n'u Rwanda rubohowe ibyo ni ikibazo kigihari ariko kandi nanone abantu ntibahuza intege abantu ntibahuza imbaraga abantu ntibakirira rimwe n'urugendo icyo twashishikariza abanyarwanda nuko abamaze gutera intambwe bafasha abandi ntihagire uwo dusiga intego rero nuko nta munyarwanda ukwiriye guheranwa n'ibisigisigi byo kwirebera mu ndorerwamo z'amoko guherana n'ibisigisigi by'urwango guherana n'ibisigisigi byo kwironda ahubwo buri wese tumuhamagara buri wese ufite intege nkeya nawe tukamusindagiza tukajyana
arakoze bwana Fidel Ndayisaba wo muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ku musozo nababwira ko ibiganiro nk'ibi bitsimbataza ubumwe n'ubwiyunge kuri ndi umunyarwanda ubutegetsi bw'amakoperative atwara abagenzi mu modoka butangaza ko bizakomereza n'ahandi hirya no hino mu gihugu shimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ntirengagije namwe mwagikurikiye mbararikiye gukomeza kunogerwa na gahunda z'ijwi rya Amerika mwari na Ech abagira ubusa naho utaha
turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo